joyam den fellere mintaji chapande tatidande studio kalango kettinidon kibaruji modde fulfulde Omar Hamad janganto do masinaji Mustafa Ayuba nani ko kibaruji embi anita enda alal woni ko dum fudda aga des dun timmina kenga batu joda kalendo hebande dabareji lekoloji bibbe durabe to enda der region aga des mingartana on do majum nani nimbe fedde tokkitide golleji imbe region Tileberi kebi beydanede andal gan sembindinde der golleji mu en dun do dun jewtana nam rewbe daranibe fi jonde jam e denagum yewtere meden pindina hande yatana halado filla mana ashura ko wite hano haram nonni balde sappo holi haram ko wite muharram der lewru arandu ko dina alislamaga kori jamirte modo yerno kalirde ni bi en hande suba illu subana der gallure nyamay mu en fu dun jibondiri gere no kala e wide ko hano do mobe horejo leedi on moyi jippinde lamugo no nyaloma hande alarba no gayi e jeegon leru jeo nani no dun nyaliri Farida Burama firte furfude e sumana mat
ille subaka law yande jeegon wonno ko fi o enna fuddirbo ndiri hara golde horejo leydi Niger kibaruji kebaadi holli wiide ke himbe je hadama yottowade gollirde horejo leydi Niger far yande jeete feccere hala tewtude jippino lam dum wonno ko nana le gallure nyemey do rejoji yerno kibaruji kewdi hebira do majum der leydi ndi kanye leede yasin halama hala murterno woni ko do mobe horejo leydi be enna ngadi far yande sappo e go wonno ko kibar goddo wabiide ke dum wadi dum timmi horejo leydi Bazoum Ahmed no tawa jam e seyo kanye koreji mudum fu fa o noddi battibe mo hewbe gam batte andinde be gatche fu wala yande sappo e minta chapantati soudu television maundu leydi Niger sogeji kewi to en kolangal lanaji piroji tondu do mobe hebbinama to sogeji goddi ngari nadde le gallore nyamende enda e dun sadi sanne fa neddo lana dum e woni ko wadi e majjun nenne ko hani faame non gallure nde no dejjini himbe tawam der mudum kanye bibbe leydi Niger fu to tawa no dejjini no kettini tan hono ko nanto kibaru himbeje du konnan ngada haajeje mudum en dum mango no mabbita e wadatu konnan no mabbita bankiji du konnan no golla to suudu maundu television leydi Niger so geji beydama to enda gam batte sembindinde denago mudum nono du konnan denago beydama sembindinede kollanga lanaji piroji par yande tati wiama biro jodani gu leydi France do gallu nyemey nati gam batte alla e mojjintinde hakkunde wonbe no fondobe enda kano wonno neddo gondo do inde biro jodani gu leydi France do leydi Niger o wi dum fewru non kambe be natay e le fi ko wonno wad der gallure lamor leydi Niger de endam feende worre
nonni biya gomnati leydi Niger waddi bayle harto datola aranol dewtere mara leydi Niger jojjinade noga e joy lewru novembre dubu jinaaji didi e sappo dum du ililial Niger indi tiranga la Nigerian itama dum warta ti bitengal honneur de la patrie ko wite teddengal leydi nani denne lawol fu arta jojjina hande ko darta filla datongol wartirama bolum dum doni bien illu ndera bien hawri tere ministre be du nogay e nay lewru mars du ujinay didi e nogay e didi kanjum woni ko dum sigila suudu sawara député be tabintini dum nogay didi lewru juin du ujinay didi e nogay e tati nanni bi an kenga atlata noga e joy lewru je non dum hantini batu joda kale e hebande dabareji lekoloji bibbe durobe der region Agadez wodi o region du kan woni nokkuto jande buri ardinede der jamde ko warbe to o batu ngadi madam intir sharwak Mariama wakilu do filla jande der sud sawara region nani koy Musa Mama
à l'endroit de l'état du Niger
minen jama e gumnati leydi Niger kono handi janginol hokke sembe de leydi Agadez balla wadane saru siji kawjidi e fi jandeji ko watta ho yirna hebo farlawol jangirde lokkol ko bibbe durobe far bangere janginobe liggotobe golleji mabbe dartine e hakkeji mabbe woda sigila golle ko nyibdi jangirde lokkol dunni janginobe beydane cede ballitare gambe beyda hebugo sembe golle nyamande ko sukabe lokkol hokkati kando dartine woda far bangere meri kando hokka sembe wadda balla der jangirde lokkol ko bibbe durobe der sigila jangirde lokkol ko watta mosola sadar maji majji kebe
en compte de pro équipation des écoles
nonni mbiyen fedde tokkitinde golleji ɓiɓɓe région Tillaberi kando kengan woni ko maɓɓiti hano ɓeydanol andal ko filla rewɓe potal jonde jam e ndenago ɗum do min mbiyen gol ekkintinol nat ƴewtananimɓe komiti hano fedde rewɓe gam filla jonde jam e ndenago ɗo ene nder leydi meɗen Niger. Saydou Soumane Zakariaou o woni wakkilu nde fedde nder région Tillaberi nani ko wi Abdoul Aziz Hasoumi.
Yimɓe sappo e jeetato jeyaaɓe e komiti joɗɗinaaɗo ngam surude raf ke ƴeraa hakkillo fukkin miɗen giɗi tawe yimɓe ɓe ennda ngaɗanaama ekkintinooje ko watta ɓe mbaawa yaarude golle maɓɓe yeeso. Fuduu misaali harko daarata balla ka rewɓe mbaawi waddude sigila joɗɗinde jonde jam nde enndan nder cakantaraare région Tillaberi amin o enndan. Ngam région amin o du no tawra raf ke ƴeraa hakkillo fukkin rewɓe galaano gatte nder sigila heɓude mosola saɗormaaji ɗi yimɓe tawra wiidu deniiɓe gattaama iɓe mbaawi gaddi balla maɓɓe. Nder pirtol ko'e min kollan yimɓe nafakka rewɓe deniiɓe gattaama nder sigila durwude wartirde hakkillo fukkingo région Tillaberi amin.
Illa nder fuɗɗan lewru juin noon pelle murtuɓe tokkiti wadde kippitanɗe saatu fuu nder région Tillaberi misali lewruuji tawaaɗi fiilaagu département mo saayi yeru no bureau dental pelle mballoɓe mbiyeteeɗo o ca famminiri sarusiiji kawjiiɗi filla gaɗol talkindimekiiji ngaɗi limoore muɗumen noogaye ɗiɗi lewru juin duuɓujunaaji ɗiɗi e noogaye e tati ko watto ni mbiyen nimɓe ujunaaji laso e tato e capanɗe jeɗɗo e go'o kamɓe eggoye nder wuroji mum'en warde ko watto jom en galleji ujunaji ɗiɗo e keme ɗiɗo e capanɗe jeegom. Nonni mbiyen kengan a talata o noon nder nokkure jipporde nimɓe feroyɓe garin warin ɗum woni fedde seiser sigili ano jeddanol ñamri yaade to jom en galleji ujunaji tato noni ko ummoto anonimɓe ujunaji laso mbiyen ɓe do ni keɓi hokkede faande karte ko neɗɗo hoñiroyta ceede to ende nder bankije ko tawda e buuɗi ujunaji laso ko wala buuɗi keme jeegom. Mani a Moussa Bandi mi yewtidi e woɓɓe maɓɓe.
Moussa mo Masara Shanka.
Min keɓi kamanaji, min keɓi maaro, min keɓi neba, min keɓi macaroni. Nden ne yettore Allah tan min mbawi wiide e dow majjum CICR fedde ley duniya nde kañum on ko wallitimi. Ɓe ɓoyde ɓe mballita mi waɗi duuɓi jeetati mi enndan e lunto min gonno wuro toon fato min eggi min ngarɗo enndan fo eɓe mballami miɓe jetta ɓe sanne.
Annden ɓe dongal mumen tawa dow daane am no laso e jeetato dekiraaɓe an tato heɓiɓɓe am garke amin ɗo enden warde hannden waɗan duuɓi jeenayi min mballirama du sey ni min mbiya yettore Allah. Botoji maaro tati keɓumi, kamanaari ɗiɗi, bidoji nebban ɗiɗi, maaka karto goto e romaji capanɗe tati e ɗiɗi.
Nonni mbiyen faware joni Hajara Umaru o wodana duuɓi lasoji tati o peroyɗo tibe sino ngengimi o du wattana urdi sonnude ɗum do o gam warde ñamnude ɓiɓɓe atimo ngal gollal du imo heɓa humtirde muraduji makko. Mayna Abdoulaye yewtidi e makko o famminiri no ɗum wontiri.
To sanata to larangota
duma ko urdi gadammi mido wada urdi di endan gam mi heba ko mi huntira hajuji an kan fu e ko sukabe an gam mido wodi bibbe e tanirabe ko watta chapande tato bibbe atimu dunum be fu kasen teddeni mabbe do awoni wala gondo no wallira kan urdi di endan e dungu dibburi jaadade gam wakkati dungu himbe no garno choda sanne no du garam e choda ko duudi no dillida yettore Allah du mido heba ko mi huntira hajuji an dar majju kan fuu e ko sukaaɓe an gattol daande gaɗan mi yahde e rewɓe banniraaɓe an kan woni ɓe ummoɓe daro baa golle junngo ɓe baawi ɓe ummoɓe gaɗa ɗe jonde ɓolum waɗata gattol daande gaɗan mi yahde e ardiiɓe kan du kan woni ɓe gaddana min balla kanjum ni woni ko min eelata.
Nonni nimɓe capanɗe joyo e ɗiɗo kamɓen tawda e ñawdu oje goto maayi nder muɗum woni dimma e haala ka kalte nga ñawdu oje tawaɗo nder ɓiɓɓe leydi Mali riwaɓe to enda Algérie ko tawa e jonde to enda Asamaka ɗum do mbiyen illu nden ko ngu ñaw wangi laabi fuu kanɗi koƴama arande e wadde tuugal gam hisinde ngu ñaw yeru no Hasoumi Mamman ɗum woni ardiɗo sarus kajuɗo filla sigilaji hokkugol habaruji nder sarus kajuɗo filla cellal ɓiɓɓe mo région on famminir Anice Karim.
Do
ko ƴewata fi nyaaw duwoje der wuro Asamaka ko wadata himbe chapande joe dido kan nyaawgo nangi goto mayi nokure to himbe leydi Mali diwabe Algeria tawa ni nyaawgo tawa bi wurojo fu won nyaawgo nangay min goni wadango himbe kural ko hisinta himbe nyaawgo ko wadata ba bibbe wurobe ben be nyaawgo nangay be kisine nonnon do der diwabe do tabe rabo wobbe min pantina himbe be kural gal e wata kambe goni be lebbi jeego o fa yotto dubi sappo e nay joni min galana minen ewa gam min pama himbe foto kani ga eni kulde
globalement combien seront vaccinés.
Sey ngarten e yewtere meɗen pinninal jango alkamisa o woni ko balɗe sappo haram ko wiite holi haram nane mbi'en asura noni lewru arandu ko hitande heyre dina alsilamagal dey ɗume ɗum yamiri yeruno sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi'i ustaz Mahamadou Mustapha Modibbo Badio toɗnani ko wirafi ka attardomo
waɗan men tariki Ashura.
C'est vraiment un événement qui a
hunde non teddunde sanne ko lati du batuji alsilama ko e labi mun kanyum won ko teddin dum Ashura oni alhudiyan ko be jodi be leydi Arabia kay en woni ko wonno no juula dum no teddin dum no sumo dum ba ko no Allah sallallahu alaihi wasallam wari tawdibe majjum sey o landibe be bi be ngol be gaddo no ga Allah teddinde jama ko annabi Musa alayhi salam wa salatu hebi e dow fir'auna dum watta kena sappo lewru ha den non kanko no Allah sallallahu alaihi wasallam o wi joni kanko o sumdoto e mabbe hikka o kano mawuri o sumoto at taqwa kan wonno jenay on kanyo e sappo lewru haram du fu o yamiri bawdo fu sumo balde tati en fu dum woni sumo jenay lewru e sappo lewru na du sumo sappo lewru e sappo go lewru na sumo du jenay on point sa point go au fond o wi neddo ko nda fo sumi dum tunu baaji fu ko wanno rawane moy tam moy tande junu baaji di wadai ta fondam ashura oni no lati fande njama ku monula Allah sallallahu alaihi wasallam hebi do natugol madina e hore mum nyande mudum du wonno ko fa hande dinul islam heba wurtina bangina ele kero duniyar fu don sabina Allah sallallahu alaihi wasallam teddin ashura on endam
di rentre ashura
no neddo sirioro ashura
kan lende se mo
lebbi fu lati di horeje lebbi di enda no teddi ko wadante no Allah wi se odon jinna ton barke asura o enda fu o wi to gatton ko e mon dor bofi durwa njafondira e neddo fu mo gaddo a gacci no Allah sallallahu alaihi wasallam o wi mbawdo fu wada kanon gado majjun tilsina ka do himbe
il peut le faire c'est pas obligatoire
dume wadate der ashura ko dina alsilamagal holli
nyande asura o de enda wonno ko al hudiyan kobe mawbe naati e leddi islam nyalano latine fa hande du alla no huno e do mayre denne hunde fuko alla huni e do mudum no wodi darja no wodi sembe no wajibi tabe himbe gattina do hakkile sanne denna balde sappo haran eno dum wonno ilugo lewru du fa yotto sappo lewru du kanyum woni ko lati hono moddan der majjum sigila nyalade hitande do e hore mudum dum kay wada kanani gam batte alla heba dum miccintina kulle ngadde nyande
Do wanta kibaruji meden tili e dengal fulfulde joni wala fu ko bawden wiide sana do inde asumane shina kambe ayuba mustafa tabanodo do masinaji wala fu ko bawden wiide sana jabbodo mamada wadda ko dengal hausan kore yamde jo'imintaji la soji didi e joyi kirtento jamhirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.